London. Tawi, Tawi, Tawi. I'm a Luya piano. XP, 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 XP. Kubembelezana mimi sijawahi. Kujipendekeza mimi sijawahi. Kubishabishana mimi sijawahi. Kujigamba gamba mimi sijawahi. Tawe, Tawe, mimi sijawahi. Tawe, Tawe, mimi sijawahi. Tawe, Tawe, mimi sijawahi. Tawe, Tawe, mimi sijawahi. Maneno ya fitina, fitina hapa na no. Ubuntu na amani na melo na kina Joe. Party after party twazi kwenda kwenye flow. Vijana na wa mama na wa baba nyote njo. Kijana wa Migosi toka Kisumu pacho. Nina vibe, una vibe, tuna vibe, that's for sure. Na kama kuna pesa Mangondo, give me a call. Na kama hawataki, ebu enda let them know. Kubembelezana mimi sijawahi. Kujipendekeza mimi sijawahi. Kubishabishana mimi sijawahi. Kujigamba gamba mimi sijawahi. Tawe, Tawe, mimi sijawahi. Tawe, Tawe, mimi sijawahi. Tawe, Tawe, mimi sijawahi. Tawe, Tawe, mimi sijawahi. Tawe, Tawe. Kujigamba gamba, kubembelezana, kujipendekeza, kubishabishana, kujigamba gamba, kubembelezana.